Dana Mbanyu Matan. Let me talk to ya.
Bitch, kill up.
Mashallah.
Uzuri wake kama kasusiwa, ngozi laini amesakafiwa, so nje mpaka ndani kajaliwa, no maana nampenda.
Baby, I need you by my side. Romantic baridi kama ice. Last night uleni text you can invite. Birthday party, my candlelight.
Napenda unavonipa tena wala uchoke. Mix anything in ndani si chomo.
Has taken my heart,
oh,
I can't express these.
So many girls, ila kwako nimefall. Tena nimelewa kaumenipa alcohol. Lonely, lonely, upweke saa hakuna. Matane najua niko nopele na ukuna.
Ole sasa, ameningia moyoni. Sitaki kumtema, nimemzoea.
Oh, oh,
sasa, ameningia moyoni. Sitaki kumtema, nimemzoea. Nanza naye mpaka mwisho, nanza naye mpaka mwisho, nanza naye mpaka mwisho. Simwachi, nanza naye mpaka mwisho, nanza naye mpaka mwisho, nanza naye mpaka mwisho.
Simwachi. Your body like maboga boga, analitupa kiwa na chuma mboga. Usombele mikao ya boda kikaa kwenye kigoda. I'm like, oh dada. Brown skin color, na shiba tasijala. Lakini text na jikuta na sendi tumia mala. I love the way you lie, I love the way you are. Lipsy burning, toto mashallah. Nikiwa nime chill na pata kahawa. Mtoto yuko ndicha neka mambo sawa. Kiuno na micheni mindo na pagawa. Najikuta nishakula bila takunawa.
Sasa ameningia moyoni. Sitaki kumtema, nimemzoea. Sasa ameningia moyoni. Sitaki kumtema, nimemzoea. Nanza naye mpaka mwisho, nanza naye mpaka mwisho, nanza naye mpaka mwisho. Simwachi, nanza naye mpaka mwisho, nanza naye mpaka mwisho, nanza naye mpaka mwisho.